ma ungumlanga Thembi Ncube obuya eZimbabwe eTholoshu. Emculweni ngokuthi umculo bengiwuthanda kakhulu. I-album yethu yokuqala esikhiphileyo sikhiphe ngo-2018, esibili ngo-2019, then sabuya sakhipha-ke ama-single track. Sikhiphe single track eyi-1 last year ngo-November, then sakhipha ezinye ezingu-2 manje. Azikabi ndala kakhulu, sizikhiphe nje manje ngo-May, futhi sikhiphe ngo-May lezo ezingu-2 ezikhona. Ngijabulele kakhulu nokuthi abantu bezwe lokho esikwenza. Umculo wami ngifisa ufinyelele ezindaweni eziningi ezihlukahlukeneyo. Ngoba nje manje mawudlala udlala khona lapha kakhulu lapha endaweni engikhona ngoba udumo lukabi khona, kodwa bemfisa ukuthi idlale ingoma zidlalo zize zifike kuyo yonke indawo abantu bebezazi. Okunye futhi engufisayo ukuthi abantu ngezindawo lapha abakhona mabe nemtsimbi besixhumane nathi sibe sizonandisa lapho. Sifree siyafika siyakhulumisana sifike lapho entweni ezifana nemtshado noma nje ngama-birthday or nje umuntu owenza something ovula umuzi khona siyakwazi ukuthi sincedise entweni ezifana naleziyana ngomusic wethu. Kube mnandi kube njalo. Iqembu lethu lona African Sounds Collection liyatholakala nakuyoutube, mangabe udownloada kuyoutube ingoma uyazithola, after that usubscribe. Lingakhohlwa bakithi, bantu bakithi, ukusubscriber zikhona kuyoutube. African Sounds Collection itholakala enambeni ezithi 0746395322. Ngiphinde njalo 0746395322. Ine-WhatsApp le number, ngithola ku-WhatsApp noma kumakhosi.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.